emshayeni noma ngimyekeni lomphem sibe yasesaba banova emshayeni lomphem wemama emshayeni emshayeni noma ngimyekeni lomphem sibe yasesaba banova emshayeni lomphem wemama emshayeni Imshayeni lomphemu wemama Awe mama Wemama umyeke Mami nangi kona bule andawo Umpani owe azi ndawo yake Mami nangi kona bule andawo Zindawe yake Umame nangikona Uleo ndawo Umpano ya zindawe yake Niatelela bafana bami Nilani bona ngoba senihlala nami Niatelela bafana Nibona ngoba senihlala nami Umame nangikona Uleo ndawo Umpano ya zindawe yake Bafana we bafana
anyalo wethelela bafana
nonfayendo
bafana bamenze suthi
nomba bafana we bafana
anyalo wethelela bafana
nonfayendo
bafana bamenze suthi
nomba bafana we bafana
anyalo wethelela bafana
nonfayendo
bafana bamenze suthi
yabushisa bayobuza bani bethi impo anyasuthi nweni angaka batatazela bafana Sondanzi musuwa tinteka njani Watatazela bafana bomaskandi Sondanzi musuwa tinteka njani Watatazela bafana bomaskandi Sondanzi mawenze njani kanti Watatazela bafana bomaskandi Sondanzi mawenze njani kanti Ayo bafana bami Anobeku kakubani ngazi babo Oyo bafana bami Yengita anobeku kakubani ngazi babo Oyo bafana bami Anobeku kakubani ngazi babo Yeyu atulu wapushitata Nakuze tuluona izi nangba pusha ngengom Watulu wapushitatu Nakuze tulu wapushitata Nangba pusha ngengom Watulu wapushitata Nakuze tuluona izi nangba pusha ngengom Ayo bafana bami Yenitana bebu kakubani ngazi babo Ayo bafana bami Yenitana bebu kakubani
Jalo, Kwanda kodi terminator sona senzi mbathi thambisa mathambisa ngathi ushaye kwabona kulanye odlule baphi nje kuyimanje lapha hey ayi ngithule ba abasaphumile imijala takaza mashini sengithanga wenzelimuza ngekhumbulo ukuthi ngubani mina ngisikwela sephilisa lengabona yonke intombi esifumile Jota na lagine koma hi buka besa ikaba maso mazwa tsikecho na mjolo wa pesa se pele nga sathule lesi. Jola na zama pinga zimsinga zehotha ndo bathe badlala isinyamba ngadala kwa kuyintombi leza zasukusela ngiyo. Afana bakhosa magqokaba. Idlala amatsi bafana nedokotini letele dzatsa muzo mkhulu kathona madi nkanamezele bele kankulu batshele ujimse. Wenge ingane ezakhosa magqokaba hei ngakhathata khathatsi lezonda madi nkomadiswa mkhulu zabasekela nawadlale ngaphesheya komkhulu. Ngitshelele zindaba nje mngalami ngigwakele pe wentaba engakithi umqobolo ngiyawabuka nje. Enzani azama ukufimba amazi ngenethi mawafima ngesefo. Hayi zoba sibona ntanga zamashiya. Kusho mina ntanga zamashiya umtilawa thiloko bathutheka amadimontlivisa thimlomdidela udibanisa amadoda. Unojabula idwene zomdede yabosala bethunga abanenalithi ba nginendaba kumina. Uthwa nguza lo nto angizeda mingolasede wayidaba amjamukele abadimoja samadada latini dino. Bathi uqaqaka kwesabalala kakakukuda bagqibele ngonefusa esikulu zakekoti lapho yaqala kwangena bagqaqazela. Ngithi ngibeka njalo kulonyakati akasamashini ngithi ngisabhusha ngaba mfana bakozondozi. Ngibhusha ngaqiniso bathi ukhumashele umfana kadlamini. Unxanxaka bathi igugu labasho umfana kadlamini. Ngiphinde ngibhusha ngobhuyane bathi mamvuthele umfana kadlamini odwa mnisa inkosi emagidangoma. Namandla kuseyinkosi emagidangoma banezwa. Mina ngiphoshe ngosimo bathi yishayini lakazona madiko umfana wamagama. Ngiphoshe ngohanda bathi ziyarusebena umfana kambani bathi amabombini. Ngiphoshe ngivuleka bathi ushiye matambazane umfana kaxoxo. Ngidokoze bathi ujusise umfana kaxoxo. Ukumu bathi igumbi umfana kamkhulu ma uthanda ungasho ukuthi gogo logobile. Hawu yebo phela. Ake sigabise amakhanda sonke-ke manje sikhulekele inkosi. Lamini sibalikhulu noma kakakansele sikhunisathi ngesashi sinomanqa sibunjeni kwaze kwaseyo bayona. Ngithi lala uphumule-ke babunyathi ube lidloze lihlekithi nasezukulweni sakho. Isizwe songosikamthaniya siyathokoza ngokuzala iqawulele liyimina-ke Mdlovu inkosi ayiqetho. Kusho mina ntangazamashini umfowayasa mina ngeke ngisangenza lutho 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 sidala namanje ngisasho bafana ngimile ngisentabeni. Mina ngile nkuze evele ngelule phari kwezinkuza zange zihlabe ziyayisaba ukumisa kwayabo sibalikhulu. Badathi amadoda abuma kanjabula wonke landelanathi kubhuwa abanasetolo siyakuzwa thina. Unalazi bathi umdemude lo njengekhantonsenda yileyo ndoda abayizangendaba zange abeyibona noma sebeyibona umfana kaxoxo. Uzondelali bathi umzongezwe itshitshi lizeshitshi umanupe umfana kaxoxo. Umqhubi bathi le mpisi evimbe emasimini phansi kwentaba umkhumbukazi umfana kaxoxo. Mina ngesidikadika sendaba abayixoxa bayishiyela iziwa uvala ukutshala umfana kazulu. Wayeyiza umzimba kalimali umfo kadlamini. Wayixoxa uphika abantu ushithi ayi umfana kadlamini. Uphika kankulungu uminisa umfo kalamuntu. Sayivakala zonke zangakwexa zona mathi ivandlela ethi vulandela sifuna lutho ngalazo shaya umuntu usize umzoma onesweni. Ngithi ngibuyekabi kulonyaka kade lo mashini angigqilaza kakhulu. Ngiphele iskim esikusamalanga. Ubhesila ngekushanga ocela umusa umfo kazulu. Umthalisi indaba kwehlula malunde bawulayisha isilima sendoda eseshele umngamsebe esinayo waso. Umkhokwe cathulo zensimbi zizephenduka irabha. Umadlalele wenje ngekome yodwa kumminini. Ibhena ngayiphusha ngamadoda umfo kathingini. Umdladlaba umthala watholakala mabili amasangafanele kuyena lokhu bekha konina kahade. Kanti wikhibhodi iphusha ngo-JJ umfo kambuthi uma ngimlala phasi kule ihadini kwela mabhenanyawo. Mala ngwenzela umusa kengalami ikhumbuzo ukuthi uhambe enkosini nasebhesini ngibethe ngobani. Ingabathe babe ngobola phenduka yamabalabala. Ubulekopo maskandi ma uthanda. Umalume shwala sibhuba amajola. Siduduza pala mbazi uleko pala kankosi. Sipho pala kadlamini apolita pala kadlamini. Busi kwaqimba. Hayi akanisondele abantu akingitshele kahle. Nithule nithini? Nithini ngibuka nje ngibaxabula ngengoma nisangikhozi ngalo. Ngihlaba kanjalo nakuyonyaka ababhemi ngihlaba ngayo iprodusa wami inkunzi yengoma mabizulile zalemlezela odla mina ngithi. Usiqitha amabhiko, usiqitha mkhonto yacitsha maqanti agwaza abafana bafokazana. Uthisha kothisha, thisha mfokamkhulu phasi lebanga nedododa. Alright, it's a rap. Uma kanjalo bafana sengaphefumula kulonyaka angidalade mavubana. sizwayo edlule kanjalo ntakaza mashinga shangijabule basala bejunga baneyinaleni ithi zonke insizo wethu ashile.